yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
on jarama e subade studio tamani fa marton kumpa kabaruji kon leedi malindi fo e mangal mudun holliti ndiwdi nyaloma hande yo yomar juma ati dum won sappo didi lewru mars hitane 2021 jana yamdo jabiri maslima e sappo didi les maisons de la presse bamoko wolitindi wi ko nayri bangal kudde de be bi kudde mudun cogguji mudan way jipade le ko warta ko gouvernement o kany hokki dido kabaruji amadou ayyasana go kanko do hayfi dabbe sari mabbe fuddi alkamisari kenyen do bomoko do wattu jono keso matama le hen sabide yimbelbe sekira mudan keddi le hen be hewbe jiakale o do nokku do bibbe ledde ciotete ko nuddita namasa danga do bomoko do wattu jono min jiltini to micro jamen dibe kolliti nyaw coronavirus latik sababu so kutteji kewdo yettebele o do nokku umar way galo jodi do microji dido kanko nuddita non jiro wonto boggi jande to holitindi do gouvernement o bammi anniaji kesi holitindi do yoga e usuruji di dañan ko be njoppi le hen fa yotto yo lampaji di do dañan ko be njoppi wattu jono yalla cioggo kudde dar buyto le leedi di le on do wattu fu fedde no deta mouvement contre la charité de la vie au Mali holiti wide kanyu ka wana halatan hidi wattu jono golle golle e yiya kambe jagotobe wonbe le leedi meden di do be kolitide belti le o do golle sanne fa keben famtar kedden Ousmane Yali Bouli
fewde eti dalaji ngureji burde hasindinede gouvernement holiti wide yoppi lampuji yogaji buitidu uzuruji kulantiraje yogaje fedde no dirtene mouvement contre la CRT de la vie au Mali holitiwide wana jonun arande fa lamun kobe kala dun fedde de holitiwide munyam faye dun wadi de jabba Mariam Kone horejo fedde mouvement contre la CRT de la vie au Mali mene min gollirta kasen e halaji di mene e jatta amen golle uri hala nyande min tagite ga halaji mabbe di latake woni ko min jabata sini min ji cogu kilo tew warti e temen nay de min jabata so na dun menen ka hakila amen wala fu dun habbi ana wayni kan hon dabreji bamedi fu dun wana dabreji kasi julabe kolitiwide jetti inde dabre gouvernement o fu e tawede e kolitiwide dun wadam fa golleji yogaji jafa le jaguji di dantuma koita won e fedde syndicat national des commerçants détaillants les Mali sina ko dem
commerçants sont
e dugol cioggoji di wana ko men jidi nena mi andi seni lampoji kanye uzuruji uitama ana way buutude cioggoji le leedi men di tagal mayri cioggoji ya wara beedama mi dan jogi gikke dum buuto le ko warata sabi jaagudu yo dattugol hebude tinno gufani maholiti dum le wattumo cioggoji yogaji hono nebam buru tewu e kulle godde beedi le lumoji di
ido kabaruji foro mba hebde do bema ame ande kanye compte Twitter e Facebook Sidio Tamani tagal ko dum bortina cile kurde ko sariya Amadou Ayyasana go yimbel bo hayfida dum fuddi leedi meden di alkamisare kenya dum woni do bomako do le majjun kesu matam le hen wattu jono sabde holi tan wede yimbel be sekirabe mudden keddi le hen hewbe mabbe jiakale o do nokku kambe avocat Amadou Ayyasana go be wattu jono be mi sudde mari heere be cuddi kidum be kollitir sariya wol bama ngol le leedi meden di le hitande 2019 ngol do sariya wala no holli tawide yimbel golube bonandaji bamde 2012 fa yotti nyalom handan baye yafede yalla jam e tejaran hewte le leedi meden di non be kollitiri wi wattu jono de do sudde mari be dari fa cuddira Amadou Ayyasana go yalla ne hewta hore mudu hollitinde wi dudum e secret mudden keddi li hebe be kollitiri won ko be dokka yalla be jafo le nokku mo yimbel mbawi yaade e mudun don kanko Amadou Ayyasana go be o hayfida sariyama o wonti e wadde tiagal ko halaji di juutile o do nokku ko warta er ngaji nay avocat Amadou Ayyasana go kanye be o hayfidaabe goto e mabbe noddirte do maître Sek Oumar Konare hollitiwde nyaloma hande no o e be gikkini gikke lobbo sabe de procureur o an wonti e faabade hono halaji di be gondi e halde di dido halaji o wiibe tuugi ki nuygal sariya ko bama leedi meden di hitane 2018 ngal do nuygal sariya na hollita wiide yimbe le ngabbe bonandaji 2012 fa yotti nyaloma hande le leedi meden di fan baawi yaafete yalla jam e tejaran hewte le nokko o wi le ngol do sariya won procureur an tawta e mabbe hakkile le on do nokku yimbele be secret mudu en keddi e torraji di cikkitaadi wiede Amadou Ayya Kanye be o hayfidaabe golli an gonno ton goto e tawnodo ton jaba e fe ko wiafa be jobe jawlele yalla be jafo no sariya o wurrino kanko no dutti Aminata Soumaré o omole hen o wi wala fu ko way lomtude yonki bi adama o wi sa hokkama milliard na ko buri dun yo wakkati goto tan non o beedi le hen do wiide gol do sariya wol wala fu ko waddata le leedi malindi so wana bonandaji o wi so mini terrain bana andi idum wodi tan dum hatta do e wadde bonandaji kasen le leedi meden di
cuddiro kaado seriya fati fe hunde heba dum hen yogay avocat en be kay kolitiwdi ila fuddin je odo debbo so wana handen be bi o hali duddo inde makko tan o hali seriya o timmodo mudan domta le sapo je lewru mars warordu malinkobe kewbe an gondi e landade yal hon dum sakitirto fedinde noddete association des voix pour les malibe ngadi botu mabbe kenyen do bomoko don ko noddete hotel de l'amitié botone yoyuddo kabaru lamu lobbo tobbe kewde be kalle o don nokko dum woni imma daraje ko nayiri bangal no sukabe robe kan wattirde koyde mudde gella lamu lobbo an hebe li nokko le majjuddu ben jewto hono kabaru jallini di ngori wattu jono be ngatali hen koyde mudde yella jam e de yarna hewteli leedi meden di fa kedan famtar kedan goto en gonnodo ton lamir o do botu noddete famous baga yogo ko mo sifido hen do foccitan Ousmane Niali Boudi
aujourd'hui handan eden jogi didalaji kewde pawidi do kabaru rafinde nagu kanye lamu do o projet wadan imadaraji fa bade sukabe jokolbe kany e rewbe yalla mali anaya yeso mali wawa gasude sini sukabe modo jumaki daro dun sabide mi ngadi gal kawrital handen hollitinde sukabe darnde mubben yalla anangade e bodde mubben fu imadanu tidallaji di kebindete jogala sukabe kana jodirani tan an kana jumani daro yalla tidallaji di an kebanadi jogala kambe kani dartude hono di ngori be kollita ko woni hakkilaji mabbe yalla lamu lob an wada be ngatte koyde mabbe do dabereji kandi amede ko ay nafude leydi ndi e dokka ko ni hakillaaji mabbe dum wadni min de jonde handen tidalaaji gondi di fu min darta hono be pamir taddi min pabotobe do mudum yalla tidalaaji gondi le gelle men de e leydi mali ndi fu ana timma
dete di mali
hakke janginowo kany darnde mudde ko hani gollude dum won sisili mo musse ngabe gombe le leydi meden di cuubi wattu jona fedde mabbe sandiga gondo le nokko wakande be gaduno batuko mabbe ko no dete rentre syndical dum won kambe janginobe jande le leere le leydi meden di koni fana odo botum bibbi dewto yalla hono jangino wombe leedi ndibe pammina do en ko woni golleji muuden kanyo ko woni darne muudun en kedde mo kanko no dirta Seydou Koulibaly yo goto ngonno leende do fedde ko mo sifido hen do faccitan Ousmane Niali Boudi
kimeji syndicat darta da fu wa wadede le wattu goto misalu syndicat amen senob o de gondi e dartude kabaruji kewdi ko boy di keba ka wadede fa joni fa e tawre min gaddi murtereji misalu do tobere wattugol musel en le lamu meden gonde darde dum ko boy lam o wada e fa joni ka dum hatta fa joni min lennata juude amen dum de tobere tobbe kewde godde woni godude de min dartata se wadama gasi se wada ko dum min jokkan dartude hakkeji amen min gada bod amen fu yalla lam o ana wada ko min jidi lam o ana wondi e wadde kayndu ko way fu do kabar mudum minen dum min darta e musel en wombe le leedi meden di fu buri wombe bamako kanye ndu ndaro e darde mubben abawa dartude hakke mada tawe awatta golle lobbo minen ko min jeli handen l'école Mali yirwa fa lato sago himbe fu
100%
kambe ciottobbe be ledde do nokkudo be don dirta namasa danga do pomoko do wattu jono be bi hinyaw coronavirus o tidalaji di jottiki be sanne ko nayiri bangal be ledde ko iwrata le tiagal leedi ni be bi cioggoji mudun ngabbi sanne le o do nokku be ngadi no dango fewde e lamu ko wombe le leedi meden di tinno danga ko pabiribe fa kebe famataaji kedden Ousmane Niali Boudi
hadugo yeltingol bibbe ledde yo sabe leede yo gaaje kadi mali nabba kulle le mubben dum ana wadda tidalaji sanne kanye torraji gondi do lawol fa yottade wadde duanyuma be bibbe ledde dum yo horebe syndicat sotto bibbe ledde kolitiwide tayru bari secrétaire général syndicat sotto bibbe ledde kolitiwide tidalaji kewdube kebi sabe nyaw coronavirus o lam on way hono yigitibe sabe walda e faaba debbe ko yata lewru joni kolitiwide bibbe ledde hono pomme de terre den boddeje njaltata tidalaji matama le galleji rewbe somotobe kolitiwide bibbe ledde de anatiide le wattu joni o jogabe kolitiwide bibbe ledde de anatiide hebude de wana ko yafi hono den boddeje pomme ter en andore mudum e kolitiwide bibbe ledde ana jogi nafasanne le nyamdu kolitiwide sotto bibbe ledde hewbe kolitiwide ana anni wadde golleji goddi sini dum jokkirini
ko nayri bangal nyaw coronavirus kenyam be kolitiwide yimbe le chapande nayo e tato nyaw o yiya e mudum en yimbe le jetton kanyon gon santanaabe goto heddi le hen ana kolitiwide hebe nyaw o leedi meedi ndi yimbe le uyna jetto be temede jetto me chapande jetto me di don santanaabe yimbe le uyna jaagoyma e temede nayo e chapande jaagoyma en jaagoyom yimbe heddibe le himbe yimbe le temete to e chapande jom en jena yom fa keben kabaruji no coronavirus uri keben mumini sendebu
studio tamani
didalaji kewdi ana e waddugol kaake jaagete di batte kabaru nyaw coronavirus e wi yimbele pelle humani do kabaru waddugol kaake de container ngaji kewdi ana le port le de godde be koliti wiide dum lateke sababu mursare kalisi ko buri miliar ngaji jeego buudi sifa won container yokaji imbawi warde ka fa joni kewdi ana keddi ton hettine Umar Waygalo dum majuna
kanko noddirte Ablay Wangara gondo le fed neb noddirte conseil malien des sarger o holiti wi nyaw coronavirus latiki sababu so tidalaji kewdi jottibe le dido tidalaji o wikaaki mabbe dibe ngaddata di wakkati fur atan so dum jabbiki balde jidna balde sappo e goona jodi nokku gotan nyalawmo fur a yoban yodun wajib non le seriaji leedele de o wi le majuna ko be jobi an bado miliaruji jeegom sefa no e tawede fu o wi lamibe fed neb noddirte sarger le leedi malindi pihi do hen dabreji o wiide ben jehi jido yi e gombe le leedi laginendi dun laati sababu so arande be kebi waddude ko yaata container ngaji jena be cekiti be ngaddi noka en be cekiti be ngaddi sappo e tati kambe jagoto wombe le leedi meden di be belti sanne golleji di conseil malien des sarger wonte wadde nyaloma handen o ka fande be ngaddi no dango fode ben tinno tekkina kumol yalla be keba kaaki mabbe gondi daade dangeje mayo geeti nyaloma hande non yalla kebe leedi den be yito
tama odo andani dun leede tuba ko be kewdi hono Denmark e Norvège darni wadugol pikir COVID-19 lollirdo AstraZeneca adindi mamama alkamsarende tiagal ko be taykiti tidala ya warta yiyam heddi yimbele be ngadi dun ka ko wonani kabaru leedi Mali keja be leedi ndi koliti wiide be koli pikir o don gonden joni yo do timata hejo acti COVID handen tiamo e hettinade dun pati njegiton yalla o don rena ko yemon e sarabe mon tabbe dabareji chenan kambar nyaw coronavirus
sijo tamani
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse e République Tchèque et Union européenne
se grab denlo nin le kredouji to en puddiranto santo be kolitidi wattu juno cioggu jaarendi dipiki ton tiagal ko mayo go bebi don mayara new wongo tongo ko no dirta banni be bi ko wono sotte ton uina jeddi CFA dum wono no mobilaji di dum warti fa wattu juno ujinaaji ne e buttemere joy CFA se urude ngardan fa do kuccala do nokku mabbe no dirte do fakkolo be bi dewle kabbe ditte do wakkati goto de dum fu dum wadi ton dum wono ko yaata dewle chapande jitti e didi kanyen kabbida ton wakkati goto le lamu kuccala o be ngadi dido imma daraji do yambereji di no dirta o 8 mars di be kolliti dum yimbelbe diwlu muden kabba ton be du muden barta du no ga jitti fa yotto du bi chapande jeekom e jetti se grab do katten beta hande do kabaruji meden di min joti on sane hedade hejju jamen hollitindi dido kabaruji fodo ba hebde do bema ame andeto do www.sidiotamani.org no noddi odo numero viamo mer mer 37321 fande fande fe no kono andir do no do e ser yewtere meden de ana wodi wassalam